Debuka shobu chuchi wapitire mwamba vya shivesu. Debuka shobu chuchi wapitire mwamba vya shivesu. Wadu kumana, wadu kupuma, wadu kubutu kankondo. Belwa wafya shivesu wali ketene mayo. Mayo na tata wali ketene. Upoko buntunga wachalo cha Zambia. Da chali changuga, chali chafya. Lelo tuletasha, abafya shivesu.
Zambia happy birthday.
Mwale tulu ile kondo, lelo tulewe nao.
say the hype man.